down the thing. Too many bang thing. Nataka sting organi, then nataka tighting.
Mtoto nyama kila place mfupa na kichwa tu. Hey, kichwa tu. Ati deep kama waiter. Hey, in kichwa tu. Ha. Hey, kichwa tu.
Coacha mi, inani toja mi. Magoli ya nafunga na mwita coacha mi. Fisi, fisi, poacha mi. Nataka nigalie napenda sofa mi. Gita inasonga naitaji kujiachilia. Na nona nkoko mbali unaitaji kukaribia. Naipata bura uitajiki kuilipia. Malini safi na harufu inanukia. Onashe kirangi tunaficha tu kwenye kuona. No more do plan ya nagisha tunazichuoma. Wajazi mwo, ze wai, koruona. No more do ilimshika kaseti na kapuona. Go down the thing, jumini painting. Nataka stingo gani je unataka taiching. Natunendana this is kinda my thing. Check your WhatsApp, save in me dropping.
Ina go down the team, super ni bang team. Unapanga mali safi, yonkwela vile una swing. Kifu chanyuki kula za bada kusting. Me check your WhatsApp, na kuja ni mejipin.
Mtoto nyama kila place, mfupa na kichwa tu. Ha, hey, kichwa tu. Ati deep kama waiter, hey, in kichwa tu. Ha, hey, kichwa tu.
Minapenda stamina, anataka mahinya. Yose manyama so nyama, kanyama nyakima. Ametoka umuina, anataka itina. Akinipa vitu kundani anazama kwa kina.
Naigunga dakika, ka 60 shapita. Super na bakita, kagumzu kena chachisha. Stingo za Jackie Chan, chizi na kwa kicha. Hamna kubakisha, sembe mno ya nasafisha.
Go down the thing, jumini bang thing. Nataka stingo gani, je unataka taiching. Natune nana, this is kinda my thing.
Ina go down the team, super ni bang team. Unapanga mali safi, yonkwela vile una swing. Chifu chanyuki kula za bada kusting. Me check your WhatsApp, na kuja ni mejipin. Nipe ni kupe zenye El Clasico. Kabla nkufungi lazima nchenge stingo. Lukie mlunje kaka denge uskiyo. Na lima dude kakna pekle pigo.
Ubebo joko uba nata kwanza uwezi fit. Nime order container joko box uwezi fit. Spin your tail evo ni natise na covid. Jojo dalaka mocho peni club njoru mafit.
Go down the thing, jumini peng ting. Nataka stingo gani je unataka taiching. Natune nana this is kinda my thing. Check your WhatsApp saibi nime dropping.
Mina go down the thing, super ni peng ting. Unapanga mali safi yonkwela vile una swing. Chanyuki kula za bada kusting. Me check your WhatsApp, na kuja ni mejipin.
Mtoto nyama kila place mfupa na kichwa tu. Ha, hey, kichwa tu. Ati deep kama waiter, hey, in kichwa tu. Ha, hey, kichwa tu. Mtoto nyama kila place mfupa na kichwa tu. Ha, hey, kichwa tu.